Rasyam bufata galana sudan kanan dara galana dimat mat umna galana she jarachuda wali galte tolfachu she dubatti kunde famnan afrika ke sat mat e warana rasya sajal kabata usati tintalton nimmo wali galte sudani rasya gidut tolfame kun hariro sudan yero amma united states wali foye fachu charaka jirtu wal tata sansu male jechu dubatu gabasa naba muhiddin nugusutu de
kutan afrika ba kesuma nanon gaf afrika jaramun bekamu yero kamin qalati denya kanan as qalbi adunya hawate jiram mi bijon qalbi adunya itti hawate waye je kumsa etiopia ke zahato male odu brati ngaru rasha fi sudan wali galte warana dokko malate susani dam gabastun bioe naba muaddin aka gabasetti Russia of Sudan, Karkara Galana Dimarati, Ufata Humna Galana Yoki Navy Base, Ijaru Dafoli Galanijum. Najetun, Moscow, Dache Afrikati, Irojal Kabati, Bufata Warana Galana, Kabati, Jechadam. Falla Kanati Nimmo. Enya kana Sudan makashi sorke summan trae dure hakchi suraf America walin hariro gari egalte kan durte sauni adama wali galte shena amma rasha walin gote jedame kungaru sana tata goda jedu tintalton ega akka ipsi gama rasha ti be mulli sutiyote Sudan kuta garaji ma dangashi ti port Sudan jiruti Moscow bufata humna galana yoki naval biz akka igartu woggota digdami shanif kreshteti hi. Anakofa miti akka walte eza sanati kiran kun woggari dami shanan bures akka harifamu asman wali galamera jeti noba muaddin Khartoum ra. Sanarati hundaudan President Russia Vladimir Putin walta insa sana akka malate sanif ministra sani ittisa ajjaliru jedama Putin amma wali galten kun akka malata ha ajjamale bara kumalama ku torba kesa sure Russian hoganticha Sudan blani Omar al-Bashir walin kan wali galte kana malate sire jetti naba muhaddin Wae bufata warana ijaramu hiyada mekana tintalan biya Sudan Majid Nab faidasa inna ibsan
تواجد الروسي في البحر الأحمر بالضرورة هو محاولة روسية لإيجاد ضغط غضب
سوتشي راشا نانو كانت تقوتو أفريكات لقد أبتشو يوكين وفي جاروتي فكيساني سنمو ملا يوكين تكنيكان ملي kan tarsimurrati hundaa'e miti jedhan kana jechuun waa'insa ameerikaa dhuma xaarsuudhaafi innis dhiibbaa yuunaayitid isteetsi olaantummaa raacha naannoo siiriyaa fi liibiyaatti qabdu laaffisuudhaaf gootu irratti taba mataa isheetii taphattee haalli sun akka wal madaalu gochuufi jedhu egaa buufanni humna galaanaa ijaaramuuf yaadame kun dooniiwwan afur kan qabaatuufi bidiruuwwan humna niikulaalaa nyaachifatan yookiin fe'atan kan haammatu walumaa galatti loltoota yookiin hojjettoota humna galaanaa 300 oliin kan ijaaramudha jedhameera. Cameron Hudson as Ameerikaatti beekamaa kan ta'e dhaabbata Atlantic Council damee Afrikaatiif xiinxalaa olaanaadha. Isaan immoo walta'insi amma garee lamaan gidduutti taa'e kun hariiroo Sudaaniif Ameerikaa miidhaa jedhu.
This decision makes no sense. Sudan and the West on the verge of a new chapter in their relations with a new set of allies that can assist Sudan's.
Murteen kun gatii hin qabaatu. Sababaan Sudaanii fi biyyootiin lixaa haala jijjiirama poolitikaa Sudaan saffisu irratti yookiin jijjiiru irratti boqonnaa haaraa wayitaa jalqabanitti dinagdeeti tasgabbii Sudaan fooyyessuudhaaf wayitaa daandii haaraa eegalanitti Sudaan qaama yookiin dhimma haala sana booressuu naannoo galaana diimaa irratti utubuudhaaf yaaduun walumaa galatti waa hedduu balleessaa ture kan jedhan. Hinimaayyuu jedhan xiinxalaan kun ibsa gamarraashaa bahe kana Sudaan sirrii ta'eef dhiisee dubbachuu irraa of qusachuun ishee immoo tarii dhimmichi propagaandaa raashaa ta'uu mala jedhanii shakku. Hagaya bara 2019 aangoo kan qabate mootummaan haaraa Sudaan walta'iinsa mootummaan Albashiir duraanii Turkii, Qataarii fi Imireetii Arabaa waliin mallatteessee ture irra deebiin xiinxalaa jira yookiin immoo haga tokkoosaa haqeera. Ebila bara 2019 garuu jeneraaloonni raayyaa waraanaa Sudaan aangoo qabatanii turan waliigaltee tokko Chaayinaa waliin mallatteessaniin Chaayinaan pirojektii daandii baaburaa buufata doonii Poort Sudaanii gara kutaa Sudaan Bluu Naayil Isteet wali quunnamsiisu baasii birrii biiliyoonii 3 akka hojjetamu mallatteessanii ture. Sanarratti hundaa'uudhaan xiinxalaan Sudaan NAB gama isaaniitiin walta'iinsi Raashaaf Sudaan ammaa kun hawwii Chaayinaaf Raashaan dhiibbaa Afrikaa irratti qabaachuuf dorgomaa jiran keessatti ni ilaalamaa jedhu. Ameerikaan garuu ijaarsa buufata humna galaanaa Raashaa kana laachisee ejjennoon ishee maal akka ta'e hin beeksisne. Amma haalli walxaxaa akkasii haa dhaga'amu malee Ameerikaan Sudaaniin galmee biyyoota shiroor keessummaa deeggaran keessaa baasuudhaaf murteessite ture. Kun immoo Sudaan investoroota addunyaa akka hawwattu gochuurra darbee biyyattiidhaaf hedduu barbaachisaa kan ta'e liqa baankii addunyaarraa akka argattuuf karaa saaqaa fi jedha gabaasii bal'aa Nabaa Muhaaddiin kartuumirraati ergame. Egaa qophiin dubbisnee dhageenya har'a kanuma ture an dhugisuu taa'imireeti.